kila juu ya mapenzi
umeban,
kuliza do you love me
umeban,
ukikol kama umelewa
umeban, basi kila mtu hapa tumeban,
ukitext wa kwanza
umeban,
ukikosa ujanja
umeban,
ukiniomba namba
umeban, basi kila mtu hapa tumeban.
Siwezi amini nili simp like that, kuforce vitu mimi tena I can't. But solo nilipanda di matatu, kufika kwake kumbe tulikuwa watatu. Ati babe si vile unafikiria, fani yangu bado unaniharibia. Nijikute nijipate nimerudia, after mamangu is the man that I fear. Uji explain ukuwaga in vain,
never do such a thing.
Kama haini usu let me stay in my lane,
basi kila mtu hapa tumeban,
kila juu ya mapenzi
umeban,
kuliza do you love me
umeban,
ukikol kama umelewa
umeban, basi kila mtu hapa tumeban,
ukitext wa kwanza
umeban,
ukikosa ujanja
umeban,
ukiniomba namba
umeban.
Yeah, nisha
band, basi kila mtu hapa tumeban,
less than 5 inches umeban, Nairobi ata walimu wanalan, yako siyo ndefu, hauna ndevu, hauna fans, upigi luku kuli views na bado wezi dance.
Amko ndo fanya kazi. Failure.
Length times width, wezi nkosa area. Utabant mago shodo kisha wadedia, so funga nini weni nini uneza tuambia.
Uji explain ukuwaga in vain,
ndo mana sina mtu waku share this pain,
basi kila mtu hapa tumeban,
ukile juu ya mapenzi
umeban,
kuliza do you love me
umeban,
ukikol kama umelewa
umeban, basi kila mtu hapa tumeban,
ukitext wa kwanza
umeban,
ukikosa ujanja
umeban,
ukiniomba namba
umeban.